upo vipi sijui unanisikia. Hello, na maneno natamani kukwambia. Hello, tafadhali usije nikatia. Hello, ona mpaka nasahau kusalimia. Habari gani? Leo nimekumbuka sana na mama, yani twakuwazaga. Vipi nyumbani, hali ya mumeo na wana na anti Shani, washimwaga. Kile kidonge changu charo bado kinanitia tabu, najitahidi kukaza roho ila nadhidisha adhabu. Tena sila yubo nasubiri maajabu, maumivu yangu yajapate dawa. Usiku naleta bania, chai mchana, usiku dona.